Yeah. Time come up, pee pee. Time come up, pee pee. Time come up, sweetie. Yeah. Kerry B. Flow cheesy, sweet come up, pee pee. Flow cheesy, where's Anita sees wheezy. Flow cheesy, in real see a wheezy. Flow cheesy, oh yeah, I'm on freaky. I'm on freaky, take a villain in a ride by. Niko freaky, utajua niki pass by. I'm so cheesy, wanna wika, can we say that? Kelly Bean, George, in a game ni hip hop. Nishafika fungwa mlango na hindi ndong. Nafunika na wazima kama free pong. Na keep it real kwenye game, missing ching chong. I'm so cheesy, haunitishi. I'm so freaky, haunifiki. Niko busy, making my shillings. We uko busy, watching the TV. Mini nanazi, we ni kunazi. Mindo kazi, tafuta kazi. We ni mwili, mini mavazi. Unanitaji, basi nipetaji. Hii hapa kesi, basi kuwa jaji. Flow cheesy, sweet kama pipi. Flow cheesy, weza nita sees wizi. Flow cheesy, in real see a wheezy. Flow cheesy, oh yeah, I'm on freaky. Flow ni kali mim, noma kama nzali. Sio gay jik, logo ni black kama lami. Natema lil flow ya tisha na ni hatari. Na rhyme throw au faster ka Ferrari. Lemsangu nasi kama mbuyu au machali. Natumia kili sip boops na makalio. Na cause drama, oh yeah, hii ni video. Nilikachola na nikakafunga. Kama trophy, nikakatunza. That's why neza wika nina wezo wa kushoot mother rao. Come throw mini jeshi weka rao. Ghetto princess napendo zaidi ya offer. Sikubali kuwa chini nikanyagie kama lofa. Missy fashion so siyezi change. I'm on freaky sitembei the change. Flow cheesy sweet kama pipi. Flow cheesy weza nita sees wheezy. Flow cheesy in real see a wheezy. Flow cheesy, oh yeah, I'm on freaky. Flow cheesy, sweet kama pipi. Flow cheesy weza nita sees wheezy. Flow cheesy in real see a wheezy. Flow cheesy, oh yeah, I'm on freaky.